New sound.
Bend to the music. C'est fake life. Popoli show. J to the
Uchiro baby.
Yeah, nilipotoka roko niliwapinga wanoko na sikuwa na mtoko. Umefosi biashara usitoe boko. Wamejaa sana squeeze eti flani town soku toku toku. Leta michongo shobokea vitu vya watu ulishwe mboko. Na maisha tuloishi kula makabibi ya uze gongo. Sex god leo tunatanua bongo. Tena god bless niliteke soko. Kuliza beya vyatu vita kwa mpoto. Soli nyoga wabaridi waniguse leo wa moto. It's true oh, naishi kwenye ndoto. Samini kama oh, nimeushinda msoto. Hata kula oh, naweza kuwa doto. Tatizo muda oh, jelewe atutoto. Nisiwe mchoyo wa fadhira sense ya rimtama bro. Amino na chomino na chokiona kwenye kyo. Uwezi kuiva, maisha yana changamoto. Ndo mana na heshimu wakubwa mbaka watoto. Mtani msela, ila home na watoto.
I'm so long in this game for some time. Hakuna rapo kunipima in this game this time. Flow tofauti, never be head of them ears. Usombo jichanganya my angel career. Sipoi boy, 12-601. Settle kwa wanangu sweet dog mezini. Ku maintain focus ndo msingi. That's why na player kile kazi nikiwa batani. Wajichunge sana suckers wawe makini. Round in na fokuwa wote walio high. And I mean it, then I move like a robot na tembe wani. Gucci boy, king wambezi sipoi boy. Dele bichi tizi kunji weka fit. Indotorati ya street. My head is up, eyes open all night. Nakikisha si boy boy. Chote nyingi za playboy. Wiring zina kuwezi kuun. So don't enter in my fit. You might end up dead on a deadline. Sura nzuri siku chagani utapigwa stitches. Mwani long time zaidi ya DBC. Nakini kuta kwenye mome za kidish. You are in our brainwash. Si boy boy from January to DC. Woof. Sound ya Lord mweusi. Weki yugu all alone. Beze soto polo. Anako penda kuhisi free bro. Angalia usijo kapigu na.
Studio baby, it's your boy Nguchiro and alongside man to the music. Not alive, I see you baby. 6-1 Benzini, we heavy. Cheer baby, Nguchi boy, Nguchi boy, yeah.
New sound.